VOA. Sunt Radonis Săgăle Americați. Radonis VOA Săgăle Tafan Oromo, uitata agajumatat galgal saat la maura kak saati sarit metrbani di dami lama di dami shanif. So domi tokirate, Washington DC rada barsunu. Galgalgam. Bakuma foolin teessan nagaya amma jii kudhanii shaniiti bare kum lamaaf diddam keessa jira. VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi metrobaandii irraa caqasuu jirtanii anini sora lakeeti.
Kan oduu dubbisummaanii namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan boordiin filannoo Itoophiyaa wixinee yeroo filannoon itti geggeessamu arraa beeksisee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Itoophiyaa fi Masrii fi Suudaan hojii dhaabbayaa irratti mariitti jiranii pirezidaantiin Ameerikaa illee mariin tunini eessa akka jirtu ilaaluu fi ministeerota san waliin walaasa'e. Interneetii fi ibsiin wallaggaa keessatti kutan jedhan taaniin ammallee hin deebine warri lafaalleen mootummaan rakkoota naaf furuu fi uummataa fi uummatallee dabaleetiin warri hidhatallee wal mari'achuu malee jedha. Guyyaa nam 25 jalqabe walum jala wal buusanii 12 wal taafe edammoo ja televizyiinii irratti wal gadhiisaniitiin wal dorgomsiisan. Amerikaan pirezidaantii filachuu fi nama wal dorgomsiifachuu jirti. Warri kunillee qophiin isaanii maal fakkaatti waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko oduu isaan fannaa nama nuti.
Wixineen sagantaa filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaa kan yeroo raawwii of keessatti qabate har'a ifatti ibsamee jira. Walgayiin qaamota filannoo kana keessaa qabanii har'a hoteela Sheratanitti kan geggeessame yoo ta'u marii sagantaa filannoo waliigalaa irratti geggeessame kanarratti yeroon filannoo wixinee kun heera biyyattii irratti hundaa'ee kan hojjetame ta'uudha kan dubbatame. Jaalannetu dhiyeessa.
Akka herrega keenyaatti jedhan Adde Burtukaan hojii gurguddoon yeroo fi qulqullinaan eeguudhaan hojjetamuu akka qabu hubachiisanii.
Biyyaa mirchaa qabbilan yaasnu nahaasii 10/2012 ta'u.
Guyyaa filannoon itti gaggeeffamu jennee ka qabanne hagayya 10/2012 jedhan hojii gaggeeffamuu qaban kan koomishinni filannoos ta'e kan hirmaattotaa yookaan paartilee akkasumas mootummaan waan irraa eegamu raawwachuuf yeroo barbaachisu dabalata. Guyyaan akka wixineetti dhiyeessine kun kan murteessee fi daangaa kan itti kaa'ee yaada isaa kan kaa'e immoo seera biyyattiiti jedhaniiru. Daangaa seerri kaa'ee yeroon jedhu jedhan Adde Burtukaan yeroo wajjiniin wal qabataa jedhani filannoon waliigalaa keessumaa kan paarlaamaa yeroon itti gaggeeffamuu qabu heera biyyattiirra daangaan kaa'ame akka jiru hubachiisan. Sagantaa filannoo ba'ee fi akkaataa raawwii isaarratti mariin gaggeeffamee jira. Guyyaan itti kennames sagalee kennan itti galmeessuuf. Guyyaa 30 fi guyyaa kaadhimamtoonni itti galmeessuuf qabame xiqqaateeraa yaadi jedhu kennameera. Kana malees guyyaan filannoo sagalee itti kennamu baatii roobaa keessaa ta'uunsaa rakkisaa ta'aa kanneen jedhan jiru. Kanaaf guyyaansa hangi tokko acha butamu yookaan asa butamu jechuudhaan kanneen yaada isaanii dhiyeessan ni jiran.
Ministeroonni dhimmoota alaa fi ministeroonni qabeenyaa bishaanii kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma ittisa yookaan immoo hidhaa laga bayaa irratti mari'achuudhaaf as Waashingtan DC'tti wal ga'anii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis bakka bu'oota biyyoota kanaa waliin dubbatanii jiru jedhamee jira. Pireezidaant Tiraamp waliigalteen walitumsaa ka waarinsa qabuu fi ka dantaa gareelee hundaa of keessatti qabate akka biyyoota kana gidduutti mallatteessamu biyyi isaanii kan gargaartu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Biyyoonni kun carraa amma kanaatti gargaaramuudhaan akka dhaloonni isaanii fuulduraa milkaa'ina argatanii fi qabeenyaa bishaanii baay'ee barbaachisaa ta'etti fayyadaman taasisuudhaaf waliin hojjechuu qabu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Lambiiwwan keeniyaa waggaa tokkoffaa har'aa kan gareen Al-Shabaab hoteela tokkoo fi bilisa waajjiraalee hedduu itti haleelte yaadatanii oolan. Haleellaa sanaan namoota 21 dha kan dhume waggaa darbe jechuudha. Aangawoonni keeniyaa yakkanana kanaan walqabatee shakkamtoota hedduu qabanii kan hidhan yoo ta'u gariin isaanii qorannaadhaa booda gad lakkifaman. Kanneen hafan immoo akkuma hidhamanitti murtii seeraa eeggataa jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. EU sadi jedhamudan ka walitti waamaman biyyoonni Awurooppaa sadi jechuun Britain, Faransaay fi Germaniin waligalteen nuukilaraa Iraan bara 2015 irratti hundaa'uudhaan ibsa ejjennoo falmii kan akka Iraan gara marii akkaataa hojiirra oolfamaa waligaltee kanaatti seentu dhiibbaa godhu baasanii jiru. Garuu waligalteen hojiirra oolfama dhimma nuukilaraa sun bara 2018 yeroo Pireezidaant Tiraamp qeeqa cimaa irratti dhiyeessuudhaan akka biyyattiin isaanii keessaa baatu taasisan fashalee jedhamee jira. Mootummaan Iraan immoo gama isheetiin waligalteen amma biyyoonni Awurooppaa mallatteessan kun dirqama gama isaanii kan keessaa hin qabne waan ta'eef akka Tehiraan niwukilaraan gad fageessite hojjetattu kan dhorku miti jechuudhaan falmaa jirtii oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan guyyaa 292 duubatti pireezidaantii filatti. Amma jiin jifilannooti. Filannoo bulchiinsi naannoo 73 duubatti akkuma maalisii Ameerikaanii Ayiwaatti jalqabdi. Edamoo Demokiraatotii hafan jihaatti magaalaa guddoo Ayiwaa Desmoonesitti televizyiinii irratti bahaniitiin hayyuu dhaawatan waan gara biyyaa tolchuu danda'an irratti wal falman laafinaaf jabeennaan wal himan. Marii tana yookaan ammoo wal dorgommii tana CNN itti qopheesse Jim Malonitti nu erge jalanne nutti.
Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa ja'an falmii gaggeessaniin waa'ee daldala tajaajila eegumsa fayyaa fi imaammata alaa irratti walii isaanii walitti bu'an. Pireezidaant Tiraampiin kan ilaale qeeqni hedduun kan dhiyaate yoo ta'u waa'een Iraan waliin dhiheenya kan muddamsi uumames dubbatamee jira. Itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Joo Baayden akka jedhanitti.
We have lost our standing in the region. We have lost the support.
Kutaa sana keessatti ejjennaa qabnu dhabnee jirra. Deeggarsa michoota keenyaas dhabne. Namni pireezidaantii ittaanu ta'u kana hundumaa akka duriitti walitti deebisuu danda'u qabaa jedhan. Baayden duula waraanaa Iraaqii deeggaruu isaaniif senatara Vermont Bernie Sanders biraa mormiin isaa mudatee jira. Sanders akka jedhanitti dura dhaabbannaan Iraan waliin jiru kun gara haala daran hamaa ta'etti guddachuu malaa yaaddoo jedhu qabu.
And right now what I fear very much is we have a president who is lying again and could drag us.
Yeroo ammaa kanatti waa'ee akkaan na yaaddessu pireezidaantii sobu ammas qabaachuu keenya gara duula waraanaa isa kan Iraaq caalaatti hamaa ta'etti nu harkisaa jiraachuu isaatii jedhan. Yaaddoo wal fakkaataa ka dhiyeessan bulchaan magaalaa South Bend kan Indiyaanaa duraanii Pete akka dubbatanii.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waraana lafoof waadaa dhuma hin qabne galaa jiraachuutti fufna. Amma immoo pireezidaantii Ameerikaa waraana dabalataa ergaa jiraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa keessaa hangi tokko. Lakkoofsa waraana Ameerikaan giddu galeessa bahaa keessaa qabdu gaccabuu akka qabu dubbatu. Senatarri Massachusetts Elizabeth Warren akka jedhanitti waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf yeroon amma.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out.
Enyuu furmaataa fi xumura ga'u hin danda'u. Waraana keenya baasuu qabna Ameerikaafis ta'e kutaa sana keessatti. Caalmaatti nageenya argamsiisuuf gargaaraan jiran jedhan. Dureessichii fi siyaasaaf haaraa akka ta'e Tom Steyer nageenya Ameerikaa irratti mala haaraa dhiyeessuun yeroon isaa ammaa jedhaniiru.
It isn't so much about experience, it's about judgment.
Waansa harka caalaan waa'ee muuxannoo osoon taane waa'ee dafanii madaaluutu barbaachisa. Yoo dhaggeeffachaa turtan ta'e waggootii darban 20 keessa giddu galeessa bahaa keessatti dogoggora mootummaa Ameerikaa hojjateetu dubbatama. Demokiraatonni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa dhufuu fi eenyu pireezidaant Tiraampiin injifachuuf caalaatti qophii ta'aasa jedhu irratti dubbatan.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively they have lost 10
elections. Dubartiin pireezidaantii Tiraamp injifachuu dandeessi. Dhiirota waltajjii kanarratti ilaalaa jirtan waliigalaan filannoo darban 10 kanneen jiran keessaa filannoo keessatti hirmaataa tokko tokkoon kan injifataa jiran dubartoota keessaa Amy fi Anna jedhan guraandhala 3 ummanni kutaa Ayowa sagalee kennuuf ituu hin ba'in dura falmi siyaasaa kaadhimamtoota kan demokiraatota gidduutti gaggeeffamu kun kadhumaati. Guraan dhala sadii demokiraatota gidduudha. Nama pirezidaant Tiraamp waliin baatii sadaasaa keessa pirezidaantummaaf dorgomu filachuuf jiru.
Kaduni viyoosaan Oromoo caqasuu jirtanii naayil saatirraalleetu qophiteen caqasaa feesbuuk irrallee akkasuma gara intarneetii irrallee nu caqasaa jenna eegi qophiteen jalqabnaam daqiiqaa 10 tokkiyaane sirbi kanaan waan afedda barree'u. Karrarri geettee maaniif waliin seenne jaaloo jedha. Dabala dinqa. Teeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen feesbuukii irraa interneetirraa marsaa interneetiirteen allirraa nu caqasuu dandeettanii gam kaaniin immoo naayil saatirraallee jirra qophiteen achirraallee itti ilaala'a. Eegi interneetii fi bilbilii torban lama asitti godinoota Wallaggaa sibaade akka warri lafaa jedhutti namni waan hedduun miidhamuu jira. Mootummaan uummataaf warri qawwee kan naannoo jiru kan waliin wal mari'achuu malee rakkoo nagaallee falitti barbaaduu malee jedhan. Tan irratti Naakoor Malkaa warra achii bilbilaan dudubbisee jira yaada isaanii illee fudhate.
Dibira shakkuu የተበደለ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አልቻለም። በጣም እየፈረቀንና ሌሊት ሞት የበዛበትና ሁሉ ነገር ቆሟል። በቃ መንግስት እንዳለ በምዕራብ ወለጋ ላይ እርምጃ ስለወሰደ ከባድ ነገር ነውና መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት እንጂ ሰው ሰላም ሲያጣ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ሲያጣ በጣም ከፍተኛ አስቸጋሪ ነው። ወደፊቱን ከፍተኛ ችግር ቅሬታ ስለሚፈጥር የህዝቡ ጥያቄ ደግሞ
ደጎጎራን ሰገንታ ኮኒካፋን አማራት ነጀታ ነርካንሲያ ጎራ ስቱዲዮ ከሰ ስለከን ፈናምላችሁ ጅራ ራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርታን ሰገንታሬ ፉጀን ካሜር ዴብና አመያር ገተን ፈካታኒ ኩኖ
ናኑ ሰረማ ጋወራና ተከፈዴማ ወራንም መኪና ሞቱማ ዳንሱቱ ወራናቱ ወረሬ ወመተገሰዴማ ወመቲ ዳየጄ ቀማጅራ ምንበሩን ሳጭፈሜያ ምንነጋዳም በይነጋዳም ገኑረክነችማቱ ጉዳት ግረገት የተይፊ ሶዳ ጉዳት ግረበቃ ከነሞቱማ ኒቱርኪስ ጩቬራ ኒቱርኪስ ወመተገየ ደሙን ደንዴኝ ልጅ ወለጋዳ ባይል ፋዳንማ ማቲን ኩቲጅራው ሞቱማንም ወራነ ደደፈር ዘገና አከው መትሩኩቶፊ ወመትሩኩተኖ ወመትዱዋጅረመለ አራቡሴ ቀበነቡሴ ከርቱኩቴ ቢሲ ወርንቲ ታካጅራን ኩሊሎ ቢጂና ጋታ የተገለን ጉዳንጅሩ ሞቱማን ወራነ ረድገዲሴ ከበርነሳ ቀላል መሰራ ነው ጉዳገት ይኖር ወመት ባየሰ ጋት ለፍቅዴ ነበረ ከናፍ ይወራሪ ተቆቡ ይዋቀያራራ ከራና ማሪስታ የከራዋ ቀያራራ ወጭ ቀበነ ወጭ ተውባነን ባየ ተማደገረ ፍጥራት
ይሻንገኛ ቺፊሞ ለቺ ኑኒ ኮማንድ ቦስቲን እንዲሩ ይለሰም ነጀ ይወላቹ ኮማንድ ቦስቲን አመጅሩ ይሎጋዲዳ ዋና ሰራን ታኤ እንቱማም ነዋንቴ አመኩን ዶክተር ቻማኩን ፎርማ ተደረገበት ምን ሆነ ከሚት ገረፍለቶች ለድሮኑ ሁለት ለማፋል ተከለረደማ ኢንተርኔትን ይሩ ፌስቡክን ይሩ ይጆልኒ ፈቶኛ በረቶኒ ይግራን ይያማ በረቶኒ ይግራን ካራት ማቲታኒ ቁነመኒ ብርሊን ያርገተል ይንጅሩ ረቆ ሀማት ይግራን ካራት ደመኒ ማቲታኒ ጉብሻሊን ከበኒ ካራት ማቲን ብርሊየር ጉፊ ከቡ ሞቱማን ካናዳከ ኢላዱ ከበደሶ ኢላዱ ከበ ይወጥዳት ኩምቦር ባላ ረቆ ሀማት ከተለ ሞቱማን ሱምበኒ ኢላዱ ከበ ከለቲ ከነረቲ ኡመተ ዱብሹ ከደሞቱማ ሊቆ ሀራ ሞቱማ ራ ቢየሙሻ ሞቱማ ቢየሙሽ ተቆቀጥ ኡመተ ረክሴ ኡመተ ደረሴ ተረ አንጎ ከበቶ ግራ ተለጀ ተገንታ ደርብራ በረቹ ለንደው ከ በረደር ቤቶ ሞቱማን ቀውጣ ቢየሁቱ ያለ ረተ በረደር በመትሪያ ሲዳ ነሮ ጆሊ ቀረባቹ ለቢ ደንደላታቹ ለሊ ቄሮ ከኛ ቀረባቹ ለን ገረግሹ ቱረ ሞቱማን ሁና ቡቹ ለንደው ካና ቢከከነ ሞቱማን ከሞቱማ ቲዶ ቢየው ፊላሉ ከ ፊላሉ ከ ኡመተ ከደስቶ ሙከምሹ ኡመተ ከነቡሻ ባይ ኡመኒ ዋኛ ትረቲ ኡመኒ ገረቲ መናፈን ጠቢ ኡመኒ አመከና ለቱዳን ደረረሙ ሞቱማ ፍሪኮ ኢሳ ኡመት መከነ ቡሸሚኒ ሙከም ቡሽ ኑምበር ኡመተ ኩልኪና ኡመተ ፍንዴ ሞዩን ቡልኪ ኮማንዲ ፖስት ከና ኩኩመ ዲሞክራሲ ትሪ ፌደራል ዲኒ ትሪ ቢየወልክ ቱማ ትሪ ኢትዮጵያ ሀራ ያሩ ገርባንደይ ኮማንዲ ፖስት ከና ኑራ ካቴ ከሄረ ቢየረና ኡመኒ መዳንታ ከበቺ በታ ሄረ መታጋቲን ኡፊ ሳይሰባቴ ሞቱማ ከበጁ ለደንደውከ
ገረመት አለ ገረ ለተወለጋ ከለወለጋ ረጅም አላባዩ ፍሳታ አለ ሰውንሽ ነጋ መነጋነ ማቲን ያከቲ ቀለሳ ጋር ምንቀብ ለቶርኪን እንጂሩ ድልብለና ድልብሉን እንደንዳው ወመት ጅርሞ ፍሳቲ ፍሪቲ ጅራቹ እንደንድ ሰውንሽ ወራነ ሲፈጭ ወልከሰያ ከሰቱ መጋላቱ ጥቆ ፍሪ አለበለ ዳዲያ ረክሰ ወራን መጋላቹ ፍጅሩ ጉትማን ጉሱ ዳዲያ ትገነመ ወሰነ ከሰያ ወመታ አካር ገሪፋት ታውላ ጃስ ጃር ከለችን እንጂ ጥንዱላት ይደበቃው ከደርቦ ያካል ለከሪም ሚላን ፉላንን ካንጂሩ ይሮማ ካና ወጅራቲ ቡለተረ ቡለሞ አባንካኛ ከድቡለታ ገበይ ለጋለ ለከተረ ቆብ ገደይ ሰቶ ለገት ፍቃጀራ ማለት ይወት ለገት ይፈት አርገምት ኩካሳን ቢደዋንቲ ከነሳን ባርባረ ለወራለ አደብልሽማ አሮ ወለ አተው ለነገሩ ካንቶማጅሩ ወራለ ዘንታኔ
ummata kita wallaggaaju fi kallo wallaggaa ke sa jurun fi tayo jidanan kanabe warana adda bulutin na romo kanuyi fi tawantu jidamu masaman jidu akanna ala mutumani te wadi wadu fakalati formatu wala gablati fakata koda rukutada koda ukasan formatu lanne jidani karusane kastit ademan usula gaz jaranan tani mare tani ina sinami da wali bacci hawo jari ta
wadnagadi qagin biran ufi amma kanin jiraadu magala amborada bilbilli interneta nano ambofi wadnagati connectionin kun camera connectionin kun cufamosa hawasana no sanarati midafidara fakenya famma baratoni gar university adada tansani baratani pisani fi hali sasara kisajira sababi sas mati kanetti no dargetan connectioni fi bilbilani awante fida kanaf wanti kun is oso serati injada dabalatan mootummaani jarreen meeshaa hidhatanii bosona keessa galanii sanarratti mootummaani takkaatti irratti fudhannaa jedhamaa jira. Murtoon kun immoo sirriidha jechuun danda'u. Fakkeenyaaf amma yeroo isaan murtoo fudhatan kana hawaasa naannoo sanaa fi namoota warra meeshaa hidhatanii bosona keessa galanii sanaa fi miidhaan irratti geggeeffamuu danda'a yookaan immoo waan gara biraa keessa galamuu hin danda'ama. Kanaaf osoo murtee itoo fudhatanii dura haasootiin yookaan mariitiin ahiikamuun jedha.
Kanan alatti guddina galii Wallaggaa naga'u keebbeedha. Garuu barumsaaf amma kanan jiru ambuu yuunivarsiitiin neetworkiin koneekshiniin erga badee guyyaa 14 caaleera. Erganaa bilbilamee ture isaa asittis maatii hojii waliin argine ayyaanaaf wantoota barbaachisullee birreenna barbaachisaa wajjiniin haasa'uudhaaf illee carraan arganne kondishiniin achi jirummoo baay'ee gaarii miti jedhama al tokko tokko jiraachuu isaaniin beeku maatii hojii wal arguun dandeenye isin jechuu barbaadeen gara caaluu nagaa wal gaafachuuf iyyuu hin danda'amne. Kan akka kootti asirratti wanti jechuu barbaadu rakkoon iddoo jiraate tajiraatu rakkoo jiraate garuu furuudhaaf kallattii seera qabeessaa haa qabuwaa ta'e malee akkasittiin gandummaa qoodanii jechuun godina tokkoof yookiin naannoo tokko qoodanii neetworkii kennanii fi koneekshinii fayyadama. Naannoon kun immoo akkas goone sirreessinaarraa wanta naannoon sun yookiin godinni sun barbaadu mootummaan tarsimoota naan deemee dhugaa dubbatee kanarratti kana gochuu qabna kanarratti kana gochuu qabna jedhee waliin mari'atanii yoo deemu malee haala amma deemamaa jiru kun kanaan irratti dubbii dabaluudha malee furmaata taasisee yaaluun akka kun lammanuu qaama hidhate jirudha. Akkasittiin deemuu utuu hin taane neetworkii balleessanii koneekshinii balleessanii tarkaanfii fudhachuu utuu hin taane wanti barbaachisu kan akka nama tokkotti laafilaameedhaan walii galame utuu mari'atamee taa'ame.
Kan maqaa foolisuu kanaan hin barbaanne gaataa magaalaa Gimbiidha. Akkuma beekamu yeroo kana keessaayyuu gara dhiyaatti bilbilaa fi tajaajila interneetaa addaan kutamuun isaa beekamaadha. Mootummaanis sababii kanaaf waan ibsa kenne hin qabu. Uummanni daraaraa guddaa keessa jira. Uummata bakka biraa hojii wal arguu hin dandeenye. Barattoota mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa jiranillee wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni abbaa fi haadha isaanii illee arguuf dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli achi jiru suni maaliif akka ta'e nama hangaru karaa gama kooti baay'ee itti gadda balaaleffadha. Haa ta'u egaa tarkaanfii irratti kun nageenya waaraa fiduu hin danda'u. Tarkaanfii irratti fudhatamu kunis qaama kam irratti akka fudhatamu waan ibsa kennu hin jiru. Kanaaf iyyuu waan sirrii hin eegale garaa kooti kana fudhatu. Mootummaan yoo dhuguma iyyuu mataa fi dhaadatee gattaayee sadarkaa waliigalteetti qaama kana wajjin waliigaltee uumuudha.
Haalli yeroo ammaa litti Oromiyaa keessa jiru haala fokkisaadha. Maaliif yoo jette yeroo ammaa litni Wallaggaa baatii tokko yookaan waggaa tokko guutuudhaaf humna dhiqa mootummaatiin bulaa akka inni jiru ifasiif gochuu barbaada.
Wanti kana kan jiru yaa'iyyaa biyyaa yaa'ee uummata kan rabbin turi baay'ee isaanii yaaluma keenya nama keenya. Achi keessa immoo kan isaan hojii lolu immoo uummata nama keenya. Kanaatiif inni lolamuutu uummata ofiin waan ta'eedhaati biyyattiidhaaf bu'aa tokko hin qabu. Qaamni lamaan sun gara nageenyaatti kan biyyattii barbaachisu malee qabsoon karaa meeshaadhaan godhamu kun uummata nagaa lafa jiru uummata nagaa hojii hojjetu uummata nagaa oomisha isaa oomishee hojjetee oolee galu lafa buusu. Kuni qabsootti walabalee nageenya nuu kanaatiif akkuma ta'e kanaaf pirogiraamiin qabameeti karaa nagaadhaas pirogiraamiin dhufan qabanii akka lalabame uummanni karaa nagaa deemuudhaaf barbaada.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtan qophiin nageenya jalqabne gara daqiiqaa 25 tokko yaa'uu yaane waan itti aanee dabarra. Wanni itti aanaa oduu bara 2019 hojjan dura keessa sanitti himne bara 2020 eegee jalqabne amma guyyaa 15 keessa jira. Oduu bara 2019 hojjan keessa tokko Waldaba President Trump ifi bulchot natot na North Atlantic Treaty Organization dabedan. President Trump amogam khani ne bulchot abboti reha ka Korea ka abakanfa, President Turkey fa, President Russia fa walini hariyum majabe fachadem. Tatulle yadi diwatana argu jirtoko American humnwarani si tirkate biye democracy fi daldalit jabate kabachufet. Sandy Senity, Minister Hajar America Tinwerge, Yalane.
President Trump, Imamata Allah, can United States Ratti Malo of Yojirol Chanijuru, Netof, Michot America, can Nembro Ratti Jechahamagar Garaman, Akaragatis Katiate, Walgei Neto, Enyakana London, Kesatiga Gifameturin, Trump, Hogana Canada, Jechan Ausani, Video, Waraba Mira, Agarsifa Majra. Trump ratti qosuf jecha video kan agar si san jedamer.
Well, he's too fast.
Inni nama ejjenna tokko qabu miti jechuudhaan hoggana Kanada ratti Trump dubbatan. Gama kaaniin aangawoota abbaa irree kan akka Prezidaanti Raashaa Vladimir Putiniif hoggana China Xi Jinping galateeffachuudhaan dubbatu Trump. Kanas Twitter irratti barreessan. Prezidaanti China Xi Jinping akka gaari tan beeka. Hoggana gaari ummata sabraa kabaja guddaa qabu jedhan Trump. Haala hamaa keessatti nama gaari rakkoo Hong Kong keessaa hatattamaa fi karaa gara laafina qabuun akka furu shakkii tokkoyyuu hin qabu jedhaniiru. Trump hoggana Ameerikaa isaan dura turan sanarra haala adda ta'een xalayaa bareedaa barreessuun hoggana Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dhaqanii daawwachuu danda'aniiru.
And I think that you will have a tremendous future with your country.
Akati biyake walin hegere gari qabatu nana mana ati hoggana gari das ittinjeran Trump namota barre ta walin hidata duga kan qabatan fakkata ka jedan Francis Brown barabulchinsa Obama state Trump wajira nagenya biyolesa ka United States ke sojjata turan.
I think oftentimes these strongmen flatter President Trump.
Akkanatti fakkaatutti namoonni abbootii reekun President Trumpin waan jajaniif Trump immoo sana jaallata. Rakkoon jiru mootummaan United States inni hafe namoota abbaa irree fi yaada farra demokiraasii jiru duubatti dhiibuuf yaalaa jiru jedhaniiru. Sagaleen uummataa sassaabame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa harki jireessi imaammata alaa isa baratame sana barbaadu. Bara 2019 keessa kaawunsiliin Chicago qorannaa baaseen dhibba keessa harki 78 Ameerikaan deeggarsa NATO'f gootu akka itti fuuftu yookaan akka jabeessitu fedhu. Harki 60 kata'an immoo biyya alaa keessatti demokiraasiif mirgi dhala namaa jajjabaannaan Ameerikaan caalaatti akka nagaa taatu godhaa jedhanii amanu. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa harka caalaan hariiroo biyyi isaanii addunyaa waliin qabdu. Booddeetti deebisuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuu jedhu neetootti ambaasaaddara Ameerikaa duraanii Ivo Balder.
Only 20% of Americans think what the president.
Lammiiwwan Ameerikaa harka 20 qofatu waan Pirezidaant Trump yaadan yaada. Kunis bu'aa kan argatu michoota keenya qofaa jedhanii yaadu. Gama daldalaanis kan bu'aa argatu Ameerikaa otoo hin taane biyyoota michoota keenya ta'anidha jedhu. Imaammanni biyya alaa Trump hordofan filannoo bara 2020 gaggeeffamu irratti dhiibbaa qabaata. Hayyuun tokko akka jedhanitti ummanni waa'ee amala isaa ilaaluu malaa jedhu.
I think that perhaps this presidential.
Akka yaadutti filannoo pirezidaantii marsaa ammaa kanatti hunda caalaa ummanni amala isaa fi pirezidaantichi michooma addunyaa waliin qabu ilaaluu jedhee namanaa jedhan. Filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 irratti imaammata alaa irratti ilaalchi Trump qaban murteessaa ta'uu dhiisuu mala. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa tajaajila eegumsa fayyaa diinagdee fi waa'een immigireeshinii dhimma ilaalcha isa duraa itti kennan ta'a jedhaniiru.
Kaduna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii Facebook irraa, interneetii irraa, meetir baandii irraa 25-25 irraa. Gama kanneen ammoo Naayil Saat irraa waan torbaanitti hojjennu kan ammoo waan dhiyootan hojjennu waan irra deebinu sunillee Naayil Saat irraa nu ilaalaa jenna. Gama kanneen Twitter irra illee Facebook akkuma amma jenne raadiyoon ittiin dhaqanii caqasaa jenna. Taardhaa sanuma jenna borii walitti dachaan nagaan bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Ani soraa lafeeti.